www.teamtunesmw.com.
Yeah. On the road, I'm a cray, yeah, yeah, yeah. Excuse me, nah. My good to the my day. At his arm, I engage. I'm a behind on the Marco paper list. Hey, I could Marco say release. In the Marco so conies. A pen a woman for me list. Mamuna win a ungo pace. Tima watching on the mammy mumas as he ways. Sumanya nyala holo pip in Taku quiz. So says in Jabeco, my woman if he says. Miso so sat up in Angati ungo taste. It's in the phone and the cool lose, yeah. Conanda phone and the cool lose, yeah. Sindifuna ndikuluze, yeah. Kona ndafuna ndikuluze.
Mwina tili patepo, patepo. Mwina tikudikilila ulendo. Tili patepo, patepo. Mwina tikudikilila ulendo. Patepo, patepo. Tikudikilila ulendo. Patepo, patepo. Tikudikilila ulendo. Kuteka umakwia ndima status. Kwa sako ndima kuchiti samanyas. Saka kumata upandaka promise. Ukaona tipi pali wina showbiz. So notadeka, nititaleka. Ulendwa banja ndwa utali tango face. Sima kupweteka, lima tom face. Tawindi nyengo somwe sima ndichedwe.
Sindifuna ndikuluze, yeah. Kona ndafuna ndikuluze, yeah. Sindifuna ndikuluze, yeah. Kona ndafuna ndikuluze.
Mwina tili patepo, patepo. Mwina tikudikilila ulendo. Tili patepo, patepo. Mwina tikudikilila ulendo. Patepo, patepo. Tikudikilila ulendo. Patepo, patepo. Tikudikilila ulendo. Zashita sako sinzizivu. Kalibe lako sinizivu. Umamene unabadwila, yeah. Umapangisa ina makufira kumai. Sumandi pasantaji. Umandi panga shponge ine wanji. Kasi yemo mafuna ngwando ndu wanji. Better tell me one time kodu magani za wanji. Sindifuna ndikuluze. Kona funa ndikuluze. Sindifuna ndikuluze. Kona funa ndikuluze.
Mwina tili patepo, patepo. Mwina tikudikilila ulendo. Tili patepo, patepo. Mwina tikudikilila ulendo. Patepo, patepo, tikudikilila ulendo. Patepo, patepo, tikudikilila ulendo. Tikudikilila ulendo, ulendo, ulendo. Tikudikilila ulendo.
Stream and download music at teamtunesmw.com.